I-Outer iyasamukela isinqumo sikaNdunankulu sokuqopha iqembu elizohlola lipequlule kukhwabanisa nobudedengu, phecelezi i-state capture. Okuthokozisa kakhulu ukuthi ozohola leli qembu umuntu othembekayo, u-Chief Justice Zondo. Siyathemba ukuthi umsebenzi waleli qembu awuzukuphazanyiswa ezepolitiki. I-Outer iyafisa ukuthi leli qembu lisebenzise idokete elanikezwa iparlamente u-Outer elibizwa ngokuthi No Room to Hide, kanye futhi namanye amadokete anikezwa iparlamente abanye osaziwayo okulweni ne-state capture. Siyathemba futhi ukuthi i-NEC ye-ANC izoshesha yenze ukuthi umengameli asuswe esihlalweni sokuhola isizwe. Sifisa ukuhalalisela uZondo ngomsebenzi lo abhekene nawo ozoba nzima, futhi siyafisa ukuthi athole yonke i-support, konke akudingayo ukuthi enze lo msebenzi. Siyabonga.